musalaba kuwerera abaana musalaba wana ebizibu bibanga musalaba naye we tulina okuyita ebyenseno twabisangawo bwe byali bwe biri bwekiri bwekiriba baganda bange teri kirungi kyofunanga otudde ku mukeeka buli kirungi ze manyo lino kukikolerera n'abazadde mubuulira abaana bamwe mubayame ensi teyagala bagayavu nabye bangi saba muwate bwe twasoma okalya dakadada munnange kakuba okuba ebidongo byagala kukubya manyi zogo gw'empisa omusalaba kubya ebidongo myaka kumi n'ebiri kati kwekufuna ketulaga wera wakiri kakerenda nti kava ku lubayo kugunjula abaana nagwo kumpi musalaba bw'otagwetikka wandikwetikka owerera abaana n'abazukulu bawerere wetikke
omusalaba
teweganya ebirungi biva mu kutegana wala ebizibu bibanga
musalaba
naye lyekkubo mwe tulina okuyita wetikke
omusalaba
teweganya ebirungi biva mu kutegana wala ebizibu bibanga
musalaba
naye lyekkubo mwe tulina okuyita waliwo bano abagala ennyo bulamu obwange ofune motoka lowoleza mu kukuba kalulu siganye bagereesa omukisa mpewo naye kuba erisinga lya musalaba ebyobwerere biba bya bbeeyi mwatu jimesewanyana yasasula na bulamu yatemula kitawa twala ebyobugagano kale ab'ekyalo bamusangayo mu lusuku bamubuuza kiki ekyo ky'olina mu kisawo kyeno maliya nge mundeke ngende balemerako bakebere mu kikapu nga kitawe gwatemyetemye mu biwagu yewala musalaba kukwetikka yewala musalaba funa amangu yafa amangu teyawangala ye okwewala omusalaba kibi wamma wetikke
omusalaba
teweganya ebirungi biva mu kutegana wala ebizibu bibanga
musalaba
naye lyekkubo mwe tulina okuyita wetikke
omusalaba
teweganya ebirungi biva mu kutegana wala ebizibu bibanga
musalaba
bazadde bange betikka omusalaba n'abansomesa betikka omusalaba n'emikwano gyange olusimba musalaba ye
awo wetulina okuyita
osi wange olusaba musalaba n'emirimu gyange olusinga musalaba n'ebinkozesa bafuuka omusalaba
awo wetulina okuyita
okugumiikiriza musalaba okuwerera abaana musalaba okusasula amabanja musalaba ye
awo wetulina okuyita
okusoma ebitabo musalaba n'okukeera mu ttumbi musalaba obwesigwa nabw'oluusi musalaba ye
awo wetulina okuyita
okutereka ssente musalaba n'okutereka ebyama musalaba n'okuyamba abalala n'omusalaba ye
awo wetulina okuyita
mukyala w'olusaba musalaba n'omwami olusinga musalaba obufumbo obufuuka omusalaba ye
awo wetulina okuyita
wetikke
omusalaba
teweganya ebirungi biva mu kutegana wala ebizibu bibanga musalaba